makanda bonna ku bunkenke na nekisinga okwennyamiza kwe kubanga bakola bino amakanda bagasimbye mu Buganda tuddamu okukubira bannaffe abavunaanyizibwa ku by'okwerinda mu ggwanga omulanga bateeke ku mwanjo kaweefube w'okunoonyereza kwabo abawamba n'okutta abantu ate n'okusingira ddala bamanye ensonga ezibaleetera okutugumbula abantu bannaabwe kuba tekitegeerekeka bangi ku batema abo beerimbika mu kusaba obuwanana bw'ensimbi naye ate ne bazibawa ne batta bwe bawambye ng'oli omuwala Susan Magara obukadde lusanvu nera ne bamutta nkyali n'essuubi ddene nti gavumenti erina abakugu n'abamanyi abasobola obulungi okukola ku nsonga eno mu ngeri ematiza ebitongole bya gavumenti ebikuumaddembe n'ebyokwerinda gwe mulimu gwabwe omukulu okukuuma abantu n'ebyabwe.